the music.
Wamevuta mishale yao, niko kwenye tageti zao. Wanataka wanimalize baba, nisaidie
Nisaidie Mungu wangu. Wewe
nisaidie Mungu wangu. Wewe
nisaidie Yesu wangu. Wewe
nisaidie Mungu wangu. Wewe
sunaona walivyojipanga, bila wewe siwezi.
Nisaidie
mapanga, wanacheka usoni.
Nisaidie Mungu wangu. Wewe
nimekukimbilia wewe, wewe nisiaibike milele. Jeuri yangu kwako Bwana, siwezi kupambana. Adui zangu ni wengi, usisizie wala usilale. Na wingo mimi na windwa, niwe wako nilinda. Tena usinyamaze baba, usilale. Wamepanga kunijia kwa njia moja, siwe njia saba. Usiruhusu mguu wangu sogezwe kwenye mitego yao. Uwachome na mkuki uwapige wanaonifuatia. Nisaidie Mungu wangu. Wewe
nisaidie Mungu wangu. Wewe
nisaidie Yesu wangu. Wewe
nisaidie.
Cheka usoni.
Mungu wangu. Wewe
wamevuta mishale yao, niko kwenye tageti zao. Wanataka wanimalize baba, nisaidie Wameinua silaha zao, wanimalize. Yesu simama mbele yangu, nipiganie. Wameinua silaha zao, wanimalize. Yesu simama mbele yangu, nisaidie. Utelezi na giza viwe katika njia zao, piga upofu macho yao wasinione Utelezi na giza viwe katika njia zao, piga upofu macho yao wasinione. Wale wakorofi, wale majeuri, wale viburi wasinione Nisaidie Mungu wangu. Wewe baba
nisaidie Mungu wangu. Wewe
nisaidie Yesu wangu, nakutegemea sana.
Nisaidie Mungu wangu. Wewe
wameinua silaha juu yangu, baba yangu nisaidie. Wewe
nisaidie Mungu wangu. Wewe
nisaidie Yesu. Wewe Yesu, Yesu
nisaidie Mungu wangu. Wewe
sunaona walivyojipanga, bila wewe siwezi. Sunaona wameficha mapanga, wanacheka usoni.
Nisaidie Mungu wangu. Wewe nisaidie Mungu wangu. Wewe.